The Vampita Street King, who comes straight away from Viking. The Vampita Street King,
kana kayimba koka bana singo, kanyumira bafumbo bonane ba singo. Singo ye sazeria wanike pango, etitu yisa singo, unique ne seri singo. Eno singo sazeria Buganda, saza dungi alule womutanda. Muli mubuli kwanga waderi abaganda, singo sazeria bakozi tuli maturunda. Tuline migano ensozi tupanda, ebibirano musenyu yebale yatonda. Tuline nyanja, tuli akubye nyanja, tekanyiriro kano n'olususu olulungi. Tuli balungi, tuline mpise nungi, twakulira mu ddiini nga tutya Katonda. Abasomoka lwera mukulika emiwenda, naye fale singo twasomoka tanda. Teri atatya tanda ne waliba mutanda, bamuyisawo bamubisa ate mu sipidi kyenda. Omwami wa Kabaka waffe ye mukwenda, singo lye sazze watava balyake. Wobeera wakana tukulaga zake. Abaana ba singo abatambuze singo, muwanike pango. Abakyala be singo abogeza singo, abakyala omupiira gwa singo tusambisa singo, ebyaffe bya dembe ntimu ya singo basiza singo oloza singo. Abayimbi be singo tuyimbisa singo eddoboozi lya gono.
Rest in peace AK-47, yatugenda kati AG-27. Rest in peace wajesa Mulwana, yatugenda kawo nalika wabana. Jose Chameleon mwana wafe wa singo, Matia Luyima naye wafe wa singo. Nange Street King elandi we singo, ne Anko Palaso naye wafe we singo. Nyumyani Ndekani abasinga be singo, bakomedian nabo abasinga be singo.
Bakolineri Mulumbe Kapere Lufotose nabalala banji bonna bonna be singo. Kirabu Ambias, singe Uganda wano, erimitiana, ewafe musingo. Tuina zipichi, simaki pichi, kuleke wambala, chiri wafe musingo.
Singo ya dembe noteri mukenke, ye wavaba saja batali baliake. Mbulia wakana tumula gazake, tuline nyanja leke wambala yafe. Tuine miga, live mayanja yafe. Tuina timu ekubo mupira, ebikopo vyona vyona nebituala. Masaza kapu, biri kumi na tano, ani ya mutwala. Masaza kapu, biri kumi na munana, ani ya mutwala. Obugalo, 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 obugalo bwa singo, abana ba singo, muwanike pango. Akalulu ka singo, akalulu. Vampita Street King, who comes straight away from Viking. The Vampita Street King, yo.